akadeko kachuka buziba bucha mukatukira buli omu abakoje kamusanga kobe munna munkanga ojja kulandinga abaddu mulwadde yo yanibina eriso lutemya ebyamukama tomanya tewenenya olwembeera yensi kiremya abo bonna bakutega obutego okukulemya kaseera buseera nywera toserera bakeera bukeera okuyiiya okufungula ensi gyolaba epima byonna byokoleraba ndayize ebbala ne wekigana okanyafunya sinza asoose okubanga bwendi ninze kisima lukijja kikube nkoodi wansi mwana wa geto kati nfuse omuloodi malaga ndekanze ndi mwana mulekwa birooto byakukyusa mbeera mwenakulya
Visit the Katanga slums, show some love. Yeah.